Obulungi bw'obunegeza mu kunzita Luli katanfe bambike Wampita kulumu n'enkyuka ensingo Nakati nyunga nyunge Bwe nkulaba kunzita masoli nga kimyanso Olabika yegwe na lumyanso Bwe nkubisa kiboko yanzobere ya masanso Enelabika yali ya
masanso
Omutemu wuyo ululu mu mukwate Obulungi bw'obunegeza mu kunzita Omutemu wuyo banange mu mukwate Obulungi bw'obunegeza mu kunzita Obulungi bw'obunegeza mu kunzita Nakati sikyebaka Buli lwe nzibiriza maaso gwe gwe ndaba Ebiro gye wabyevuga Nkutya olabika n'obulungi bwo bwakika Ate onnumya bw'oseka Olabika oyagala kunzita ndeka Weesala nze mbutya Mbutambule n'owaya gy'osika Mama Omutemu wuyo ululu mu mukwate Obulungi bw'obunegeza mu kunzita Omutemu wuyo banange mu mukwate Obulungi bw'obunegeza mu kunzita Omutemu wuyo ululu mu mukwate Obulungi bw'obunegeza mu kunzita Omutemu wuyo banange mu mukwate Obulungi bw'obunegeza mu kunzita Obulungi bw'obunegeza mu kunzita Luli katanfe bambike Wampita kulumu n'enkyuka ensingo Nakati nyunga nyunge Nkutya olabika n'obulungi bwo bwakika Ate onnumya bw'oseka Olabika oyagala kunzita ndeka Obugoye bwe weesala nze mbutya Mbutambule n'owaya gy'osika Mama Omutemu wuyo ululu mu mukwate Obulungi bw'obunegeza mu kunzita Omutemu wuyo banange mu mukwate Obulungi bw'obunegeza mu kunzita Omutemu wuyo ululu mu mukwate Obulungi bw'obunegeza mu kunzita Omutemu wuyo banange mu mukwate